batake Paul fade e kolosnabe. Kolosnabe simore go. Komin Paul nelado Yesu Almasihu e sago Allah wondude bandimen Timote mbindi odo batake. Amin mbinda on onon bandirabe senibe wonbe kolos adiyankobe habbundirbe Almasihu be. Yo babmen Allah wada non mojere e dejre. Min cerata yettude Allah bamum jommen Yesu Almasihu e kalande min toranto on. Min kalanama holare mon Yesu Almasihu e yidde ne jogan don senibe be fof sababu de damaawu ngu ndesana don dow asaman ngu kabri don ngun damaawu ko kongol gongangol hono kabaru mojjo gardo ha yetti on no yeyiri layiri edno e fof ni ko non o yinyirta e der mon gila nyane kalan don mojjere Allah de ngandudon nonde way tigirigi ko Epafaras jangini on on kabaru mojjo ko charwisido amen momin kursini kanko Epafaras ko adiyan ko gollantodo Almasihu o datanido nafere mon ko kanko habri min yiddene ruhu o rokki onde ko dum wadi minenne tugudende min nani dum min cerani e toranade on Allah amin toromo yo rokku on kala hakilantagu e famamo yo ruhu an kejo mbele don kewa gandal sago makko hono non bawon wurde e kala fannu gurdam dam jomirado o handidam ngollorodon e kala saha no weldimo njenyon e kala golle moje kadi beydo don andude Allah amin torono on kadi yo sembinir on fodde bawde makko teddude de mbele hunde fof ina heja e mon kewon munyal wondude weltare njette baba kandinde on e jogare gedal e ndunu senibe ngongu e annore mum o ko kanko horkiti en e bawde nibere natni en e lamu biiko mo horsini ciotudo en yaafi bakatuji meno ko Almasihu o jogi sifa Allah mu yetaake o ko kanko woni afa togore Allah fof ngati hunde fof tagira ko kanko gila ko woni dow asaman ha ko woni dow leydi ko yete e ko yetaake fof manam dendangal ko wodi lamuji e bawde den gede fof tagira ko kanko tagana ko kanko o wodi gila hay hunde wodani fof nana nangudir sababu ne makko ko kanko woni hore bandundu hono dental gongdin mengal ko kanko woni fuddode woni afa wurtube hakkunde maybe mbele o mo jima e fof ngari timmende Allah fo nana e makko ko dum weli Allah Allah hawritini fof e mum hawritinirimo gila e leydi ha e asaman o addir deje ko jinyam biyi ko ndufadam dow fingirdam onon wonnobe aranien adan be gollum men bonde kolliratno ganjgo berde mumen biyi ko gontudo ade o hawritini on joni e makko hawritiniri on mayde mum mbele odon cieno e yeso makko tawa on gala ella on gala felore kono non alay sago keddudon e der holare mon nankudon do tiidi mbason serde damaawu ngu jogindon gina nyane nandon kabaru mojjo ngu ko on kabaru mojjo woni jeynaado faade tagori fof ko kanko gonmi cerewo mum min Paul mbodo welti joni sababu de lepte de dañanmi ngam monde kono non ko heddi e lepte Almasihu o ko gonmi koy jokkitirde dum bandu am mi jokkita dum sababu de bandu makko ndu hono dental gongdi mangal ko kangal gonmi cerewo mum ko Allah fayimi den golle mbele mbodo walla on ko kanko yamirimi wajade kongol makko fof e kala nokku adan on sirlu ko cuuda ninodo yontaji fof kono joni o fegni nanimo senibe makko be o anniyi andinde mangu sirlu makko pattam lamo nafawo dowlaji fofo on sirlu nani Almasihu nana e berde mon sababu dum on kebi damaawu hebde gedal mon e darje Allah ko kanko Almasihu min kabrata amin dentiniramo moni kala amin janginiramo moni kala kaddi hakilantagu mbele moni kala ina wona timmude e der kabbandiral mum e Almasihu ko dum barnyiretmi mbodo sipirire bawde makko gollortode e der am sembe de Kolosnabe simore didi njinmi ko gandon sipiro musgo ko cipirtemi sababu ne mon onon lawo disenabe e wodbe be meda yidemi be fof mbele berde mon ina cembida ngonon neddo goto kewon hakilantagu timmugu hono non pamon tigirigi sirlu Allah o hono Almasihu mo hakilantagu e gandal fof cuudi e mumo kalanirmi on dum ko mbele odon baasa funtirede hala belka ngati hay sinno mbodo woddi on hakkilan wondi koy mon kadi mbodo welti e gondigal mon modjal gal wondude na nangtorde ne holare mon e almasihu ndeni joni non tawde on jabi yesu almasihu wona jomi mon kabode makko nyibe e makko dadi mon mahodon e makko tidon e holare mon tolno jangdele de kepdon de jetton allah no feewi ndeno de woton dullinirede miijoji bolle puyde giwde aadaji aadeen cioside e gede de aduno tugnide in miijoji giwani almasiwo ngati koy makko timmede allah fof hudi e bandu kadi on kebi fof e kewal e kabbondiral mon e makko kanko jimdo e kala laamu e bawde o e kabbondiral mon e makko on bornama tawi jungon noddo rewane mon borno don bornugal borangal on adeyan kagal mon gal manam bornugal almasiwo e baptisgol mon on gubbidama e makko e baptisgol mon kadi on gurtidi e makko gurtirdon holare nde jogadon bawde allah gurtindomo e hakkunde maydebe onon maynobe sababude tonyangeji mon e solimagal mon be allah wurtidini on e makko e dow jafagol tonyangeji men fof te jengni kayit pelarnodo en mo jamiroje mum libatno en o nattini nafore mum nde yewi dum dow fengirde o bori laamuji di e bawde de o hoydi dumen e hakkunde yimbe fof nde o folir dumen mayde almasihu nde nden non woto hay goto filidon nyamdumon e yardumon walla sababu ne mawnindugol nyaldi walla kew lewru hesuru walla nyalawma foftere dum fof ko belu adno minat nongo fonno ardisan wonno kono ko gongdi ko woni koy almasihu woto nanate peloji wiobe ko yankinibe rewobe malaikaaji be yimbe waabe non njobiti koy jide de kebi kadi ina mawni kini e mere sababu ne miijoji men aduna ben njokkake e hore wurnore bandu ndu fof no fosiri rendinira guldi mum dadidi rokko dum bamtaari i wore Allah nde tawde on maydi e almasiwo on mayi e gedede aduno tugnide nden non holiko wadi onon gurdano jiyabe odo aduna holiko wadi odon jaba yamirede woto jettu woto met woto mem gam gede naftortede bona dum ko jamiroje yimbe e jangdele mum tan ko gonga den jamiroje ina nande hakilantago sabu wiete ko alay sago yimbe cujjirena doli men ponno alay sago yimbe jankino alay sago yimbe gelta balli mum men kono non tawama den jamiroje fof nafata tan ko nyawndude muyoji ade kolosnabe simore tati nden non tawde on gurtidi e almasiwo njilotde gede gonde dow to almasiwo jodi nyamo Allah to woro batte hakkilaji mon e ko woni leydi batte hakkilaji mon e ko woni dow ngati on mayi kadi ngurnam mon nana suudo di e almasiwo to Allah ko almasiwo woni ngurnam mon so o feñi on penjate makko ononne kebon gedal e darja makko tawde ko non mbare gede gonde e mon jiyaade aduna de ko wayno fijirde tuundi bellanteje muyoji bondi wondude yidnede yidnede rewde sana monuji ko gotum ko dum woni ko addata fitina Allah e dow lundibe be ononne ko non gorun don adan ko non gurdun don edin bakkatuji kono joni ononne ciere e dedo gede fof fitina laware nyarde bondi de worbe wondude wulde kulude woto hay goto e mon fenantu goddo tawde on borti neddagal mon kingal gal kanyum e golle mum on bornima neddagal kesal gal Allah tagdo gal neddagal kesal o serata e hisdindi dum ngam jogo sifa mum bele odon danya gandal timmugal don ala grek ala yahuda ala bornido ala solima ala humam binne ala neddo ladde ala dimo ala dimajo sabu ko almasiwo woni fof woni mabbe kambe fof nden non tawde ko Allah subi on senni on horsini on jogode yurmende mojjere yankinare neware wondude muñal muñundirte njaafodiron so woni mon toñado yo yaforo jomum no jomiraado o yafuri onni kono buri dum fof fayodinde ko berde mon kewa yidde sabu ko kayre tabitinta jaggondiral timmugal yo dejere almasihu o rukki on de ardo berde mon sabu Allah noddiri on ko yo on gon gotum gondone dejere dum non jettatemo yo kongol almasihu gol hebbin berde mon yo goto e mon fof janginirtu goddo o rentirira dum hakilantagu jimirte Allah no berde mon potiri jettiremo jabura manoje wondude jimdi ruhu yankeji kala ko odon bada woni hala woni golle badirte fof e inde jomirado yesu njetton alla babo o sababune makko onon rewbe yo gote mon fo jabantu jom galle mum ko dum hawrani jomirado o onon worbe yo gote mon fof yir jom suudu mum wasa wondirde mum hitende onon sukabe doftode jinnabe mon e kala fannu ngati ko dum weli jomirado o onon babirabe woro mettinte berde sukabe mon woto berde mumen bonde onon jiyabe doftode halifaabe mon aduna e kala fannu kadi woto gollantode be e jese mabbe tan belabe jette on doftode berde labde e der kulol jomirado o kala ko odon bada badirte dum berde lamde ngati badan ton ko jomirado o wona yimbe badan ton ngandon ko jomirado o jogori yende on manam kebon gedal mon e denu yimbe mum ngati kalifa mo charwoton o ko almasiwo kono kala badawo ko fewani hebat njobdi oñare mum te hay goto jingantake kolos nabe simore nay onon halifaabe jogode jiyabe mon jogogal pewgal pondon dumen ngandon onon ne odon jogi kalifa du wasaman nantode e torade alla tawa odon kagulini odon jettamo toronorade min bele alla ene udditana hala amen damal hamin bawa saktude sirle patdo e almasu mo gonirmi e kaso sababune mumo torade bele modo andina on sirlu no hanirtani gondire e be boalbe hakilantago kala ne danjol musel faade mabbe mbade fere fo naftoro dum e kala saha yo hala mon wel safa lamdam bele odon gandana poddon jaborade moni fof min non tisiki bandirado mo korsinmi carwiro jomirado adiyan kagal gollodido amo maro ko on kabaram fof wadi mo nelde me mon ko bele odon ganda numin ngori e bele omo sembina berde mon mbodo nelamo kanko e bandirado adiyan ko mo korsindeno hono onesim jiado e mono mabbe kala non ko kewi gay fof aristarka mo cogdami o ina salminon kanyum e marka horeru barnabas mo mbinomi so arito mon yon jabbudumo yesu gandorado yustus o ina salminon ko ben don tan goni bornibe gollottobe am gam laamu allangu abe cembina berndam epafaras jiado e mono ina salminon ko jiado yesu almasihu mo serani e toranade on bele odon timma janan don sago alla fof mbodo setenomo omo tampani on onon e laodise nabe e yera polis nabe luka chafro mo korsinmi o e demas ina calmina on amin calmina bandirabe laodise nabe amin calmina nimfa e dental gongdino gongal galle mumgal son tarima odo batake mbade fere ha dental gongdi laodise gal taroma onon ne tardon badake jogodde urdon laodise o biye arkipa yo tinno e timminde sarit mo jomirado resdumo komin pol windiri jungam dedo kelme mbodo salmina on woto jejjite gonmi koy gejjalle yo mojjere Allah woni mon.